Banona chongo
Resim
Kampana gandalama
Dali
Kuonyesha Righteous on the bed, on the bed.
Afuna kamani ula komboka Dari Lelo ni weekend Tuala shani na shons kaya mantendi Landrodi ni machendi Akapusta ni mbezolo extendi Elo na popuka Apana yeju ya tipu kontuka Ba Ijeli zapu chechiwaini Ikabuta ulo changa is fine Tia popuka Kenti ziwili usta kontuka Alo Kamani leta puti laundi Alo Landrodi man Kontoka, katwishi kumbiuri ya konkoka ha, Nalipa la kontoka, bango tamba badiamba na popoka Land road pa windu wango sonjoka Bango tamba badiamba na popoka Land road pa windu wango sonjoka Aha, tia popoka, kenti ziwili usta kontoka Alo Tapuchi laundi Alo DJ Liza kuchichi Aha Tia popoka Kenti ziwili usta kontoka Alo Kama nile tapuchi laundi Alo lanjo jimandi mulicheki Aza popoka A kontoka Ulo laundi emoji A popoka Dali Boyasi Africa Resim
Kampana gandalama Yeah 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 1 2 1 2 yeah Yeah, nagole wa chisaka Mvika bondi 0-2 na chifuaka Elo wa papakati Nilengala wama bebebe party no swag Landilo dafu na cheni musovi Elo nishini ndafupo kila zonzi Kwenze kawele bana nipanga na mbonji Nikapita chikanga asa niposhi Ine nabanzanga tikonda machio Mishanga mingwala na mapio Tima zilipili la bio Na papa tosa nipaila fio
Aha, tia popo Kenti ziwili usta kontoka Alo Kama nile tapuchi laundi Alo lanjo jimandi mulicheki Aza popoka A kontoka Ulo laundi emoji A popoka Dali Boyasi Tia popoka Kenti ziwili usta kontoka Alo Kama nile tapuchi laundi Alo lanjo jimandi mulicheki Aza popoka A kontoka Ulo laundi emoji A popoka
Anona chongo.